Oh akusile iqiniso lelo Nkosi ngiyemukela ngiyemukela ini na sonke sithembiso asenzayo singesami manje ngaphambi kokuba sihlale phansi asikhothamisa amakhanda ethu umzuzwana nje ukuze ngingezukukhohlwa ukukhuleka phezu kwalamadoko lapha
Our Lord we are grateful to thee tonight
Kosi yethu siyakubonga kulobu busuku ngamaculo aseziyoni ngevangeli elifashini endala elihlanza izinhliziyo zethu ebubini futhi nangezithembiso ezinomusa kakhulu eBhayibhelini zingezethu
by faith we receive them and we
ngokukholwa siyazemukela futhi siyazi ukuthi uNkulunkulu akabheki ibuso bamuntu
And in the generation that Paul and
uPaulu ayephila kuso abantu abaningi babegula baletha kuye amaduku izindwangu ukuze ezowabeka emzimbeni wakhe futhi khona ke bawathatha emzimbeni wakhe bawuyise kwabagulayo nabahluphekileyo
And the scriptures
futhi imibhalo sitshela ukuthi imimoya engcolile yaphuma kubantu nezinhlupheko zabashiya ngenxa yokukholwa kwabo enkosini uJesu uNkulunkulu uPaulu wayesehambile cishe iminyaka izinkulungwane ezimbili ebukhoneni bakho leso sizukulwane sedlula naye kodwa wena uNkulunkulu waso sonke sizukulwane
Now the people tonight as
manje abantu kulobu busuku bakholelwe kuwe futhi siyazinikela kuwe kulobu busuku lamaduku namaphasela amancane ezimpahla futhi sikhola ngayo yonke inhliziyo yethu ukuthi wena uzophendula imikhuleko yethu futhi baya kuphulukiswa Sibe khona Nkosi sikuthumela kubo ngenkazimulo kaNkulunkulu egameni likaJesu indodana yakhe amen
And be seated. And those who put these up,
ningahlala phansi futhi labo ababeke lawa phezulu mabeze bezowathatha ngokushesha nje emva kokuvalwa kwenkonzo. Ngijabule kakhulu kulobu busuku kade ngiphandle ngaphesheya kwentaba lapho namuhla ngithe nje ngingaqeda ngezingxoxisano ebekade nginazo futhi ngiye ngawelela ngaphesheya ukuyokhuleka. Futhi njalo uma ngingena kuleli langa lasihlane kuthi ukungenza ngifune ukubuya kaningi kodwa into eyodwa engiyijabulelayo kulobu busuku umkami kakhulu njengoba besikade sindawonye futhi ubone imibono emikhulu kaNkulunkulu ibonakaliswa futhi ifezeka Wayesezanze emfuleni ngalolo suku eJeffersonville ngenkathi ingelosi yenkosi yenza ukubonakala kwayo kokuqala bekuqukethwe kwi-Associated Press esizweni sonke kwakungo 1933. Wayemi lapho kodwa wezwa iphimbo kodwa akakubonanga ukukhanya lapho ngisho abathebuli bezithombe bephephandaba bakubona ukukhanya. Kodwa wayesemncane impela ngaleyo nkathi futhi cishe eneminyaka eyishumi nambili ubudala futhi akakaze akubone ukukhanya wayebuka abantu abaningi babequleka futhi kwahlala lapho cishe nje umzuzu wodwa kwaseke kuhamba kubuyela emuva ngqo kwangena ezibhakabhakeni futhi Uthi amaphepha ndaba afaka utatshana ukukhanya kwimfihlakalo kubonakala ngaphezu komfundisi wendawo eBaptist ngenkathi esabhaptiza wahamba indlela yonke kwayongena eCanada kwafinyelela kubashicileli baseCanada futhi bona ke cishe eminyakeni emithathu noma imine edlule ngenkathi ngangisifinithi okokugcina ngikholwa ukuthi kwakungumfo wethu Jack Moore owaye nami ukuthi wayethi ukuba umkami uyakhophozela kakhulu futhi ngakho ke wambiza elemsamo ngokungalindelekile futhi wacishe waquleka futhi ufika emva kokuba ngase ngivele sengisemsamo futhi ugcobo lwalulapho lwenkonzo yokuphulukisa futhi wathi kwakungokokuqala kuba ake abe kulobo bukhona lapho kanjalo futhi kuthange busuku wambona emsamo kokuqala ukuba ake ambone ngenkathi kwakumi emsamo futhi lapho ngihlangana naye ngaphandle yena izingembezi zazisemehleni yakhe futhi wathi pili okokuqala epileni yami ngikubonile wathi ngi ubukhulekele usifazane futhi wathi ngikubone kufika ngqo phambi kwakhe futhi kume lapho imizuzwana embalwa nje kwazungeza lapho obukade ukhona futhi khona ke kuthe lapho nje uyeka ukukhuluma kuhambile ngakho ke ngiyajabula ngalokho ukuthi kufikile phambi kwamehlo akhe niyabo lelo nenekazi elincane linokuningi okudingeka lidlule kukho futhi ngakho ke ngiyajabula futhi ngiyathokoza ngakho manje kusasebusuku inkonzo yokuphulukisa niyazi kade sisho kuleli viki ukuthi izinkonzo zokuphulukisa ziyofika ngolwesihlanu ebusuku manje ziza kusasa ntambama noma kuse eli kusihlwa cishe ngehora lesi thupha ngqo ngakho ke angeke niphazamise inkonzo yonke futhi uBili uLiya uJini nabo bazoba lapha namakhadi omkhuleko ukuninikeza ikhadi lomkhuleko kungenkathi silethe abantu emsamo futhi sibakhulekela manje ngifanele ngiqhube imihlangano yasemelika ngendlela abantu abafundiswe ngayo ukubeka izandla manje lokho ngumbhalo kodwa lelo yisiko lamaJuda akunjalo kwabezizwe kodwa abezizwe baqhubeka nakho abezizwe kwaba ukuthi angifanele ukuthi uze ngaphansi kophahla lwami khuluma yizwi nje futhi inceku yami izophila kunjalo kodwa umJuda wazobeka izandla zakho phezu kwendodakazi yami futhi izophila niyabo lelo kwakuyisiko labo kwakungesilo elabezizwe ubusuku emva kobusuku nehora emva kwehora emini nasebusuku umoya ongcwele uyafika uyembula uyahamba udabule esakhiweni ukhuluma izimfihlo zezinhliziyo niyakubona ngaso sonke isikhathi lokho ngokokunazisa ukuthi ubukhona benkosi bulapha manje uma nje nizobemukela nizophulukiswa ngaleyo nkathi ngoba konke ukuphulukiswa enakeni nenzelwa khona sekuvele kuqediwe sekube khona iminyaka engamakhulu ishumi nesishiya galolunye yonke insindiso eniyoke niyemukele isivele ikhokhelwe ingeyeni ukubani yemukele nje sekube yiminyaka engamakhulu ayishumi nesishiya galolunye noma ngaphezulu selokhu yaba yinsindiso yenu kodwa manje niyangiqaphela emihlanganweni ngithi ngabe kuzonenza nikhole na niyabo izibonakaliso nezimangaliso azisizo ezokuphulukisa noma insindiso kodwa ezokuvumela abantu babone futhi baqonde ukuthi ubukhona bukaNkulunkulu bulapha kodake yena uma yena ukuthi kuzoba kanjani kungesimangaliso kakhulu alula nje manje sesiqala ukubona izimangaliso manje uma sekufika kumuntu kube nabaningana babo abasukumile baphuma ezinhlakeni nasezihlalweni ezinamasondo nezinto futhi baphume lokho akusiso ngempela isimangaliso qha bo niyabo ngisho iChristian science inakho lokho ungahle kube yiki isimo sengqondo ukuthi ungahle ube ushintshe indlela yakho yokucabanga manje asikholwa ukuthi kwakuyikho ngoba ngikholwa ukuthi kwakungukukholwa kodwa nokho ngangisela sale eLorraine France ngangise Paris futhi ngehlela endaweni lapho babenowesifazane ofile lele phakathi lapho wayengcwatshiwe futhi babehlikihla itwala lapho futhi abantu babengena lapho nokukhubazeka izinduku zokuqhugela futhi bazibeke phansi futhi basuke bahambe ukusuka ekuhlikihleni lelo dwala phezu kwalowo wesifazane ofile niyabo ufile futhi wayengeke yaphinde yanxusele kuno unye umlamleli phakathi kukaNkulunkulu nomuntu futhi lowo nguKristu Jesu uphuma emndenini wamaKatolika ngiyazi ukuthi bakholelwa kubantu abafayo lokho ukuthi imimoya yabo iyabanxusela abehlukene abanye ngezobusazwe futhi abanye ngezinye izinto kimina ukukhonza imimoya yabangasekho angilimazi imizwa yenu ngethemba kodwa ngifanele ngibe qotho yabo noma yini enxusa kanye nabafileyo ngokukhonza imimoya yabangasekho bangibuza lokho eMexico futhi bathi uthini ngoJesu na ngathi akafile waphinde wavuka uyaphila kuze kube phakade yabo akafile uyaphila boka bange sebedlulele ngaphesheya ukuthi umbhalo yasho ukuthi labo abalapho abasoze beza lapha futhi laba abalapha ngeke baye lapho akekho umuntu owake wawela noma oyoke awele ngakho ke lokho kuya kuxazulula uma uJesu washo njalo kodwa sithola lezi zinto zisebenze ngakho ke manje futhi ubusuku ngabunye umoya ongcwele uzama ukuthola ube sebukhoneni bobuyena bakhe lapha hayi ubukhona bomuntu umuntu angazithoba kuphela ngesiphiwo angazinikela angene esigabeni esithile sikamoya ongavulela uNkulunkulu kuwe kodwa kusoze kwasebenza kuze kuthi wena qobo lwakho ukukholwe futhi ukwamukela bese kuthi ke kuyasebenza niyabo uma ungahlala lapho futhi nonke beniyobeni kholwa ngokungesikho ningakholwe yizwi lalo bekungeke kusebenze uJesu ngekathi eyayinhlanganisweni yakhe uqobo ezweni lakubo uqobo nisebenze eminingi yamandla wayengena kuyenza ngenxa yokungakholwa kwabo futhi uma wayengena kuyenza ngaleyo nkathi angeke ayenze manje ngenxa yokungakholwa niyabo ungukukholwa kwakho ngakho ke kuthatha wena nami ndawonye kanye nomoya ongcwele ukufezekisa lezi zinto ukuvumela mina ngithokoze ukuvumela wena uthokoze ukuthi uNkulunkulu lapha ugcine izwi lakhe kodwa uma umoya ongcwele ungangena emhlanganweni ugcwalisa khona impela embhalweni lokho asho ukuthi uyokwenzeka ezinsukwini zokugcina futhi akhumele pha nje phezuke zethameli njengoba enza ngenkathi wayelapha futhi ehlukanisa zona kanye izimfihlo zezinhliziyo nemicabango nezizindlo zenhliziyo nengqondo ubengake akungabaze kanjani noma ubani na yabona sesimangaliso esiphelele okuningi kwesimangaliso kunokuhamba kokubazekile ngoba akunakwenzeka kuba lokho kwenzeke ngaphandle kwamandla okomoya kuzofanele kube ngamandla okomoya ukwenza lokho ngakho ke futhi khona ke niyakubona khona impela nje lokho iBhayibheli elakwethembisa nalokho bona abakukhole lokho esikukholwayo kuyisimangaliso kakhulu kunokumemeza niyabo kuyisimangaliso kakhulu kunokukhuluma ngezilimi uPaul washo njalo ngisho neziphiwo zangokoqobo zikamoya ongcwele zokukhuluma ngezilimi kuyisimangaliso kakhulu kunalokho sisesimangalisweni sokugcina kubikezelwe ngaleyo ndlela iBhayibheli ngakho ke kulobu busuku udingi ukulinda kuze kube kusase busuku ukuba uze wedlule emgeni ukuba ubekwe izandla manje ukubeka izandla kuwe angeke kwenze kuningi kunokwehlulela imicabango yenhliziyo akusikho kukhulu kangako kimi khona ke ungakwemukela nje ubambelele kukho kungokwakho futhi uyakukholwa ngayo yonke inhliziyo yakho kodwa kusasebusuku uma wena umbhalo uyasho yanini ezweni lonke nishumayela ibhangeli kukho konke kudeliweyo lezi zibonakaliso ziyakubalandela labo abakholwayo zonke izibonakaliso futhi khona ke kugcineni wathi uma bebeke izandla zabo phezu kwabagulayo baya kusinda lelo iqiniso labo lokho kuyolandela amakholwa kulungile manje singabakholwa ngakho ke ngaleyo ndlela sinobusuku emva kobusuku bokubeka izandla kwabagulayo futhi uNkulunkulu wenze izimangaliso ezinkulu ngazo sibe nezimangaliso ezinkulu ngokukhuleka phezu kwamaduku sibe nezimangaliso ezinkulu ngokwehlulela imicabango yenhliziyo yabo konke okwakho ndawonye usebenza enkazimulweni kaNkulunkulu akusikho komuntu akusikho kwebandla kungokwenkazimulo kaNkulunkulu inkazimulo kaNkulunkulu manje ngaphambi kokuba sivule izwi manje lobusuku singawaphenya amakhasi kanjena kodwa uNkulunkulu uzofanele alivule ngoba umbhalo awuchasiswa kumuntu ngokwakhe kodwa umoya ongcwele waloba umbhalo ungumumushi khonake ngakho ke asikhothamise amakhanda ethu manje sisakhuleka futhi bangaki abangathanda ukukhunjula emkhulekweni ningakwazisa nje ngezandla zenu ziphakanyisiwe noma ngabe kuyini na uNkulunkulu bheka sonke siyadinga sinjalo na ngiyadinga nami bangani ngiphakamise izandla zami
Heavenly Father,
baba sezulwini ngokuzithoba nangokuthula nangenhlonipho yokuzithoba singene bukhoneni bobukhosi bakho obukhulu. Sazi ngaphambi kokuba leyo nto eyodwa yenzeke wena lapha ngoba wena wethembisa ukuba khona. Wena washo ngaphambi kokumuka kwakho lapho kukhona ababili noma abathathu bebuthene ngegama lami lapho ngiyoba phakathi kwabo futhi uma beyovumelana kunoma yini eyodwa njengokuthinta into eyodwa ukucela bayokwemukela.
Lord,
Nkosi kulethe isithembiso sakho kulokhu ukuthengwa kwegazi lakho. Ngicela ukuthi wonke wesilisa wesifazane noma umntwana abaphakamise izandla zabo kulobu busuku. Uyayazi inhliziyo yabo kwangathi bangakwemukela abakucelayo. Siphe khona Nkosi. Singabantu abadingayo sihamba izweni elimnyama kanye nesitha sakho isikhulu ukuthi besingeke silwe naso nhlobo ukuba bekungengawo umoya wakho ongcwele.
Therefore we are trusting.
Ngoko ke siyethemba siyakholwa futhi senza ngokukholwa ukuthi uzohamba phambi kwethu futhi enze indlela icace.
So many pitfalls.
Zingibe eziningi kakhulu eceleni kumgwaqo ezicushelwe izinyawo zethu ezikhandlekile kodwa siyazama ukulandela amanyathelo anegazi akhe owanqoba ukufa isihogo nethuna. Sihole kulobu busuku ngomoya wakho ongcwele Nkosi emazwini azofanele ashiwo khona ke qondisa amazwi enhliziyweni ewadingayo. Kona ke Nkosi kwangathi ekupheleni komhlangano futhi siqala kuya emakhaya ethu ehlukahlukene sengathi singakwazi ukusho futhi njengalabo ababevele emawuse izinhliziyo zethu bezingavuthi yini phakathi kwethu lapho ekhuluma kithi endleleni na.
For we asked it in Jesus' name and for
ngokuba sikucela egameni lika Jesu nangomusa wakhe. Amen.
To you who are keeping down the scriptures, turn with me now to
Inini nenigcina phansi imibhalo phenyani kanye nami manje incwadini yamakhosi okuqala ngifisa ukufunda ingcenye ephuma evesini leshumi nesikhombisa isahluko seshumi nesikhombisa njalo.
Now I'm going to begin
futhi ngizoqala evesini leshumi nane ngizofunda eleshumi nane eleshumi nanhlanu neleshumi nesithupha amavesi esahluko seshumi nesikhombisa samakhosi okuqala.
For thus saith the Lord God of Israel.
Ngokuba isho kanje inkosi uNkulunkulu kaIsrayeli, imbiza yempuphu ayikuphela, nophiso lomafutha aluyikuswela, kuze kufike usuku inkosi enisa ngalo imvula emhlabeni.
And she went and did according to the saying of Elijah. And she and he and her house did eat many days. And the barrel of meal wasted not.
Wayesihamba njengokusho kuka Eliya. Ukwadla yena naye nendlu yakhe izinsuku eziningi. Imbiza yempuphu ayiphelanga nophiso lwamafutha aluselanga njengezwi lenkosi eyalikhuluma ngesandla sika Eliya.
Must have been almost daylight.
Kufanele ukuthi cishe impela kwakusemini ngenkathi wayesephapheme waphendula ikhanda lakhe elikhandlekile emqamelweni ngenkathi ezwe ukudabukisayo ukukhala okuncane ngaleya egumbini.
And she had not been able to sleep all night.
Kujenga kwazange kulala busuku bonke wayeshukunyiswe ngenxa yalesi sigemegeme sikhulu.
The little boy had wakened again.
Mfanyana wayesephapheme futhi wayekade engalele ngaphezu kwemizuzu engamashumi amabili noma amashumi amathathu futhi sengelize iphimbo lakhe encane lithi mama angeke waphuma futhi ubheke enqolobaneni futhi ubone nje ukuthi alukho yini ucezulu lodwa lwesinkwa na ngilambe kakhulu angikwazi kulala. Futhi lapho esembuke ebusweni bakhe buncane neizihlathi zakhe ezincane eziphoqokile namehlo akhe amancane ephenduka ebaphuzi izinwele zakhe ezinde ezilengela phansi ngokwehluleka okukhundwa ihembe lokulala lakhe elincane limaninginiki. Izinyembezi ezinkulu eziphuma emehlweni akhe zikhafuleke ebusweni bakhe obuncane lapho embambathe esihlathini futhi wathi sithandwa zama ukuyolala futhi uqonde.
There had been 3 years, there had been no rain on the earth.
Kwakukade kuyiminyaka emithathu lapho kwakukade kungekho mvula emhlabeni. Wakuqa phansi kwiphansi sengiyambone lapho ekhamuluka kuNkulunkulu wathi, "Oh Nkosi Nkulunkulu Jehova wena uNkulunkulu wawobaba owondla abantwana bakhe futhi wabanakekela iminyaka."
I've tried to live true and upright to thee.
Kudingizamile ukuphila ngeqiniso nangokulunga kuwe futhi manje ngilapha ngibona umfanyana wami ekhalela azokudla futhi akukho lutho ukubanga imnike lona. Amavika amaningi manje kade sizivumela thina uqobo size sifinyelele endaweni yokudla kanye njalo izinsuku ezintathu noma ezine. Futhi manje konke akusekho ngaphandle kwenkeshezane yodwa empuphu namafutha nje angagcwala isipuni. Futhi ngizama ukukubamba kuze kube semini ukuthi asifanele sife lapho kusesebusuku.
What have I done, oh God?
Ngenzeni oh Nkulunkulu nami nencekukazi yakho ngiphile ngeqiniso umyeni wami walahleka empini impi yenkosi futhi sengibe ngumfelokazi iminyaka eminingana manje futhi ngizamile ukuphila ngokulungile nokugcina imiyalo yakho. Futhi uma sekuyisikhathi sami sokuhamba akungikhathazi kodwa umfanyana wami uvele kudabule inhliziyo yami ibe yizicucu kumuzwe inxiba angakudla kungekho lutho ukuba ngimnike lona. Lapho seqede ukukhuleka wasukuma wayesehambile wabuyela emuva kuyolala futhi imizuzwana embalwa futhi yena owesifazane wayephakamise izingalo zakhe futhi ingubo yokulala emanikiniki ayeyigqokile kwase kuthi yayiphele. Uyayifasteleni futhi ubuka phandle futhi sekuthi nje akuse wo kwakushisa kakhulu. Imimoya eshisayo yokwahlulela wawuvunguza phezu kwesizwe esase simkhohliwe uNkulunkulu. Lokho kwakungesikhathi sokubusa kukaHabi eka-Israyeli enonya kakhulu futhi inkosi ekhohlakele. Futhi yayishade isoni uJezebheli owayekhonza izithombe futhi umshado oxubile kanjalo awusoze waphumelela. Awusoze nje kuphakathi kokuthi owesifazane uzoza ngendlela yowesilisa noma owesilisa uzohamba ngendlela yowesifazane. Futhi wayengowesifazane omncane okhangayo kakhulu futhi u-Ahabi uhlobo nje lwekhola elisivivi wayezinikele emibonweni yakhe owesifazane futhi wathi, "Oh, awu inkolo ayilutho kimi, ngiyinkosi." Futhi esikhathini eside base bedilizele phansi ama-altare kaNkulunkulu futhi bamisa ama-altare kaBhalamu noma uBhali njalo futhi ukukhala kwase kuphambene kakhulu nenkolo yeqiniso kwaze kwathi abefundisi ngaphansi kobunzima obukhulu base bededelile. Esikhathini esithile sedlule ngenza kuphawula ngabefundisi noma enye into ethize ngalolu suku futhi iqembu lahlangana nami futhi lathi, "Coach Branham, izinhlangano zethu zamabandla zidonsekela kithi nje. Yilokho okukubangelayo inhlangano yebandla izophuma uma umfundisi engabathokozisi." Futhi esikhathini eside abefundisi base bewele ngaphansi komthelela wenkosi ngoba isono savunyelwa kwakungekho mingcele. Kuyisithombe sihle kakhulu sanamuhla ngoba isizwe sizivumile lezi zinto. Abantu bafuna ukuthandwa ngabantu, bayacabanga inqobo nje uma isizwe sasho njalo kwakulungile. Yileyo ndlela abasho ngayo namhlanje inqobo nje uma isizwe sithi kulungile ukudayisa ubhiya khona ke kulungile ukuphuza uma isizwe sivumela besifazane bethu ukuba bagqoke okunguhafu esitaladini futhi umthetho angeke ubagijimise bangene kungani kulungile ukukwenza lokho kungahle kuba kulungile esizweni kodwa ezincwadini ezinkulu zikaNkulunkulu unomthwalo futhi uzodingeka uphendule phambi kukaNkulunkulu kodwa babewile badingeka badede ngaphansi komthwalo futhi isizwe sasiphumelela futhi babecabanga ukuthi impumelelo yayiyisibonakaliso sokuthi uNkulunkulu wayenabo lokho akusilolo iqiniso ngakho konke
God comes to you.
Unkulunkulu uza kuwe. Kukhona isaga esidala, isaga esihlazisa uNkulunkulu esisho ukuthi uNkulunkulu siza labo abasizisizayo. Lokho ngokuhlazisayo kuNkulunkulu. uNkulunkulu siza labo abangakwazi ukuzisiza qobo lwabo.
He is a God of those who needs mercy.
uNkulunkulu walabo abadinga umusa, futhi uNkulunkulu onomusa. Futhi leso saka leso sithi usiza labo abazisizayo uma ungazisiza ngesingawe awuludingi usizo lwakhe kodwa usiza labo abangakwazi ukuzisiza kodwa isizwe sasicabange ukuthi inqobo nje uma babedla kahle futhi babeqoke kahle ukuthi konke kwakuzoba kahle kodwa kwakukhona yedwa owayesalokhu eyifashini endala owayekholwa ukuthi kwakukhona uNkulunkulu owayeyifashini endala ekholwa ukuthi kwakukhona uNkulunkulu owagcine izwi lakhe wayekholwa ukuthi uNkulunkulu ka-Abrahama ka-Isaka noJakobe wayengcwele futhi edinga ukuzinikela ngokuphelele ebungcweleni bakhe kodwa uJezebeli nebandla lakhe lesimoteni babemzonda wayengumfundisi wabo kodwa abakukholwanga ngokho-ke kwakumele acashe ngenxa yempilo yakhe futhi uNkulunkulu wayemthume phezulu entabeni futhi wathi umnika umlayezo futhi wathi yehla futhi utshele leyo nkosi endala ekhohlakele isho kanje inkosi angeke nine noma ngisho amazolo azowa uze uwabize wakunikeza imlonyeni ka-Elisha ukubiza imvula ngenkathi kwakuyisikhathi sayo kodwa waye nezidluthulelo zezulu wayengalivala noma alivule futhi wathi ngifuna ukhuphuke uphumele ehlane lalokhu ehlane njalo uphume kule nxushunxushu phuma phakathi kwabo ushumayelile kubo futhi abakulalelanga futhi bayaqhubeka baya ngokuba babi kakhulu ukukangela ehlane futhi lapho hlala phansi ngasemfundleni keriti futhi ngizo sengivele ngiyale abagwababa ukuba akunekekele Oh, umabandi bengeke uNkulunkulu namagwababa angakwenza. UJohane wathi uNkulunkulu angavusela uAbrahama abantwana kulawa matshe. UJesu wathi uma bethula amadwala ngokushesha azomemeza.
God can do what he wants.
uNkulunkulu angenza lokho akufunayo. Wathi ngiyale amagwababa futhi azokondla futhi amlethele inyama nesinkwa.
Someone said one time,
umunye wathi ngesinye isikhathi akuthathaphi futhi Branham na ngathi angazi into kuphele ngiyaziyo akuletha akuthola endaweni efanayo leyo uJesu ayenza ngenkathi ethathe inhlanzi yezinhlanu futhi noma amabhiskidi amahlanu nezinhlanzi ezimbili futhi wondla izinkulungwane ezinhlanu kuvele esandleni esifanayo esidelayo sikaNkulunkulu somandla.
They brought him fish and bread, the crows.
Amlethele inhlanzi nesingo amagwababa hlala phansi futhi akunika uElisha futhi wakudla futhi wakhothama wasephuza emthonjeni uNkulunkulu wayephumuza umprofeti wakhe. Wonke ijabule kakhulu ukuthi uNkulunkulu unendlela yokuphunyuka. Futhi lapho becabanga ukuthi wayehlanye lo mprofeti omdala, omdala owonakalisa injabulo yabanye, uhlala njalo ezama ukukhipha injabulo emicimbini yenjabulo yabo emincane ababenayo, ebatshela ukuthi kwakuyisono. futhi uNkulunkulu yena elandela umyalo kaNkulunkulu wakhuphukela ezintabeni futhi wahlala phansi endaweni ephakeme indawo eyomile ukwedlula zonke izweni kodwa uNkulunkulu wagcina umfula ugeleze futhi babe sezantsi lapho beququde ulimi lwabo ngenxa yamanzi.
You know, God has a way of answering prayer.
Niyazi uNkulunkulu unendlela yokuphendula umkhuleko. Lolo sifazane omncane wayephile ngokwethembeka. Wayengazange yaphinde yashade. Wahlale kashadile ukuba ahlangane nomyeni wakhe inkazimulweni. Wayengosifazane ohloniphekile.
And for weeks,
Jamaviki, imbiza yayehla yehla futhi yena ngokuqhubekayo ekhuleka futhi nokho kubukeka sengathi kwakungekho ithemba ekuboneni indawo. Niyazi lapho besingathola khona isifundo kulokho ukuthi uma ukhulekile futhi wahlangabezana nazo zonke izidingakalo uNkulunkulu afuna uhlangabezane nazo futhi nokho usathule akasho lutho futhi nokho uhlangabezane nezidingakalo manje kwenzekani ngaleyo nkathi na? Uma wazi ukuthi uhlangabezane nezidingakalo zakhe futhi wenze konke lokho okwaziyo ukukwenza khona-ke ukukholwa akuxedaxegi kuvele kuhlale kuthule nje futhi kucabange okulungile. Ukukholwa kuthatha ukubambelela ngqi kwakho okundune phakade ngasedoleni leminyaka futhi akunyakazi.
That great fellow called faith.
Lo mfumkhulu obizwa ngokukholwa bengihlale ngithi ukukholwa kunoboya esifubeni uma kukhuluma konke okunye kuyathula uma kukholwa ukuthi thula khona ke konke kuyama ngoba kungubasi futhi wayehlangabezanene sesonke isidingakalo wayephile ngokuhlanzekile wayephile ngokufanelekile waphila ngokuhlonipheka futhi wayehlangabezane nazo zonke izidingakalo zikaNkulunkulu kodwa kwakubukeka sengathi wayethule.
uNkulunkulu
uyakwenza lokho ngesinye izikhathi ukukuhlola ukubona ukuthi ihlobo luni lomnyakazo ozoba nalo. Ungakukhohlwa uma wedlula emsamo uyakhulekelwa nezandla zibekwe kuwe futhi kubonakala sengathi akwenzeki lutho lokho akukumisi ukukholwa nakancini. Uhlengabezane nezidingakalo zikaNkulunkulu manje uma uhlangabezane nazo manje uma uzibamba kuNkulunkulu uyazi ukuthi inhliziyo yakho iyakulahla futhi siyazi uma inhliziyo yethu ingasilahli khona-ke sinakho. Manje kodwa uma inhliziyo yethu isilahla asikho isidingo sokuza unqamule emsamo asikho isidingo sokucela uNkulunkulu noma yini ngoba awunakho ukukholwa ukukwamukela kodwa uma uhlangabezane nazo zonke izidingakalo leso uNkulunkulu asidingayo kheleke ukukholwa kuphumela lapho futhi kuthi uNkulunkulu unguNkulunkulu ngihlangabezane nezidingakalo. Umbhalo uthi labo abalinda enkosini bayakuhlunyeleliswa amandla bayakukhuphuka ngamaphiko njengokhozi bayakugijima futhi bangakhathali bahambe futhi bangaquleki. Njengoba iculo lithi ngifundise Nkosi, oh ngifundise Nkosi ukuthi ngilinde kanjani. Hlanza umphefumulo wami egazini laseCalvary, ngihlangabezane naso sonke isidingakalo, ngishise wonke amabhuloho azungezile bese ngithi manje Nkosi anginanto ezingalweni zami engilulethayo. Kalula ngibambelele esiphambanweni sakho wakwethembisa Nkosi. Lolo uhlobo lwesimo isizathu abantu becabanga ukuthi ngingothanda ukuhlala yedwa kodwa ekumbini noma ngaleya ohlangothini lokwadule yileso simo ozofanele ungene kuso ngaphambi kokuba ungene kuleli pulpiti lapha. Isizathu sathi uhlala eqathaza uchuku oluncane kuzama ukugumbuqela okuthile futhi ufanele ubambelele kahle esiphambanweni kungezikho ukwethembela ekhonweni lakho qobo imicabango yakho qobo ukwencika nje engalweni yangunaphakade.
Claiming no intelligence, claiming no mind of your own, you're just opening yourself.
Ungazisho ubuhlakani, ungazisho ingqondo yakho qobo, uyazivula nje bese udedela umoya ongcwele ukhulume. Leso simo uNkulunkulu afuna ibandla lakhe kuso. Lingene kuleso simo. uNkulunkulu uyakuvivinya yonke indodana eza kuNkulunkulu ifanele ivivinywe kuqala iyalwe ukubona ukuthi ngakumele yini kulaywa. Uma sihamba sikhuphuka futhi sithi ngiyakholwa ukuthi uJesu Kristu indodana kaNkulunkulu ukuthi wafela izono zami futhi wabuye wavuka ngosuku lwesithathu. Walinyazwa ngeziphambeko zami, wacotshozwa ngobubi bami, isijeziso sokuthula kwami sasiphezu kwakhe, langemivimbo yakhe ngiphilisiwe mina. Uma usho lokho ngokuvuma, zonke izono zakho nobubi bakho namakhono akho nako konke onakho ubeke ethare. Khona-ke lapho ungenanto engalweni yakho, uSathane uzodubula yonke imicibusholo kuwe angayidubula. Kodwa-ke uma uchazukele eceleni usuke lapho bese uthi, awu, mhlawumbe angisindiswanga, mhlawumbe angiphulukiswanga. Khona-ke suka kulokho iBhayibheli lathi ningabantwana besihlahla futhi anisibo abantwana bakaNkulunkulu. UNkulunkulu uhlala yonke into edala ka-Abrahama njengoba enza ku-Abrahama, ngokuba siyinzalo ka-Abrahama ngokufa kuKristu, siyinzalo ka-Abrahama futhi siyizindlalifa ngokwesithembiso. Inzalo ka-Abrahama lowo umoya u-Abrahama ayenawo wayenikwe isithembiso futhi uma ubaba wethu athemba uNkulunkulu futhi wathatha isithembiso okungenakwenzeka futhi wabambelela kuse iminyaka engamashumi amabili nenhlanu ngaphambi kokuba size sibonakaliswe eyangokuqina ngaso sonke isikhathi imbewu yakhe njengobaba. Ukukhathaleka ukuthi kwenzekani uma sikhulekelwe sekuxazululiwe, uma sithola yonke into iphumile endleleni, sihlangabezane nazo zonke izidingakalo, susa yonke into endleleni bese-ke ucele uNkulunkulu futhi ume lapho wazi ukuthi uzokwemukela. UNkulunkulu wahlola uJobe kanjalo lapho uJobe ecele umusa, wanikela ngomhletshelo enzela abantwana bakhe. Into kuphela lowo mprofethi ayenayo kwakungumnikelo kushiswa, kodwa lokho kwakuyikho konke uNkulunkulu ekudinga. UNkulunkulu akadingi imfundo nenqwaba yombhedo, udinga inhliziyo ezinikele entandweni yakhe. Akakucela ukuba ugqoke ngendlela ethile noma uye ezintweni ezithile noma emakholeji athile noma iziqu. Ucela ozithobile, odabukile, umoya ophukile nenhliziyo evumayo ukumemukela. Wamvivinya uJobe futhi wabona ukuthi ihlobo lulu lomnyakazo ayezo luthola kuye. Kodwa lapho ethathe izimvu zakhe futhi wathatha inkabi yakhe futhi wathatha amakambelo akhe futhi wathatha abantwana bakhe, ngizobona ukuthi uJobe uthini manje. Futhi wathi inkosi iphile futhi inkosi ithathile, malibonge igama lenkosi. Wathola lokho ayekutshele uSathane ayenakho kuJobe, akekho njengaye emhlabeni. Khona-ke imidumoya yaqala ukuduma, imibani iqala ukubanika, umoya wehlela phezu komprofethi futhi wamemeza, ngiyazi umhlengi wami uyaphila futhi ezinsukwini zokugcina uyokuma emhlabeni. Nakuba izibungu zesikhumba zibhubhisa lo mzimba, nokho enyameni yami ngiyakumbona uNkulunkulu engiyakumbona mina uqobo, amehlo ami ayakumbona futhi hayi omunye. Wahlola abantwana bamaHeberu ukubona ukuthi ihlobo luni lomnyakaze ababeyoba nawo babevumile phakathi kwabahedeni ukuthi kwakukhona uNkulunkulu ophilayo, kwakukhona uJehova uNkulunkulu, nokuthi wayenguNkulunkulu wasezulwini noNkulunkulu wasemhlabeni futhi wayebambe wonke umphefumulo esandleni sakhe. Ngakho-ke uNkulunkulu wabavumela bahlolwa futhi babehlangabazane nazo zonke izidingakalo, babekhululekile futhi basusa yonke into endleleni futhi babengeke bakhothame esithombeni senkosi, futhi washisa isithando sashisa ngokuphindwe kasikhombisa kunalokho esake saba yikho. Futhi akungabazeki ukuthi uSathane wayezama ukubatshela lokhu ukuphela komgwaqo. Ngiyayithanda indlela babekhuluma ngayo. UNkulunkulu wethu akasikhulula kuleso sithando somlilo, kodwa noma kunjalo uma engakwenzi angeke siyephule imiyalo kaNkulunkulu. Sizohlala ngeqiniso. Makuthi ukukhala kwethu kungeneleze kudabule kuyo yonke iminyaka ezayo ukuthi sahlala ngeqiniso esithembisweni sikaNkulunkulu. UNkulunkulu wami angangiphilisa kulokho, noma uNkulunkulu wami angangithatha angisuse kulesi sihlalo esinamasondo. UNkulunkulu wami angakwenza lokhu, kodwa ngimemukele njengomphulukisi wami. Ngizivumile izono zami, ukungakholwa kwami, futhi ngivumile ukuthi ngiyakholwa ukuthi ungumphulukisi wami. Maguze maguhambe noma yini, uma ngingasindi namhlanje ngizosinda kusasa, uma ngingasindi kusasa ngizosinda ngonyaka zayo. Inkosi iphile futhi inkosi ithathile, malibonge igama lenkosi. Oh, kwakulapho futhi lapho behambe bangene esithendweni somlilo, ngaphansi kokulingwa, ngaphansi kokuhlolwa, babambelela ngeqiniso kwaze kwaba sekupheleni. Kodwa uNkulunkulu wayelapho nje ngaphandle kokuhlela ngaphambili, futhi wabakhulula. Babazi ukuba babekhuleke baqede izono zabo zazivunyiwe, babazi ukuthi babehlangabezane nazo zonke izidingakalo. Kodwa nokho wayebonakale sengathi uthule, uthule kuphela ukuba kuhlole ukubona ngempela ukuthi uyini, kukhonani ngaphakathi kuwe, ukubona ukuthi usho ngempela ngokusuka enhliziyweni yakho lokho okusho ngezindebe zakho. Makujule lokho, singasho ngezindebe zethu, kodwa ngabe inhliziyo yethu iyakusho na? Manje ngenkathi lolo wesifazane omncane azi ukuthi wayehlangabezane nazo zonke lezo zidingakalo, futhi noma kunjalo uNkulunkulu wayithule, wakubonakala sengathi wayengenandaba ngaye, wayengenandaba noma ngabe wayephila noma wafa. Kodwa ngase sonke isikhathi uNkulunkulu wayesebenza, wayengazi ngakho. Kodwa uNkulunkulu watshela u-Eliya, womisa umfundana, welula isandla sakhe, wavimba umfundana owawugeleza. Futhi u-Eliya wathi, Inkosi, kungani umile na? Wathi, ngiyele wesifazane ngumfelekazi ukuba kondle. Wayesevele emyalile wesifazane, wesifazane wayengakwazi kungahle ukuba ukuyalile ngobufakazi bokuphulukiswa kwakho. Ungahle ungakwazi, kodwa bambelela ngqi. Uma uqinisekile ukuthi uhlangabezane nazo zonke izidingakalo, uma wazi ukuthi wenze konke okwaziyo ukuthi kwenziwa kanjani, futhi wazibeka phambi kukaNkulunkulu, yinye kuphela into okumele uyenze ukuthi bambelela ngqi esithembisweni sakhe. Khona-ke hlala lapho, uNkulunkulu wethembisa ukuphendula, uzokwenza. Awazi ukuthi yini ayiyalile, yiphi ingelosi noma yini efanele yenziwe. Kungahle kube yilobu busuku ngaphambi kokuba inkonzo yokuphulukisa iqale kusase busuku. UNkulunkulu kungahle ukuba usibonile isimo sakho namhlanje, angahle ukuba uzwile umkhuleko wakho. Ngiyabezwela kakhulu laba bantu abayisithulu nesimungulu, ngifuna ukubeka izandla phezu kwabo, futhi ngibakhulekele baqale ukuma izolo ebusuku. Kodwa ngishilo ukuthi bekungeke kulunge kubo bonke. Kodwa ngazi kanjani ukuthi indawo ndawo akasuye uNkulunkulu othule, wazi inhliziyo laba bantu, uhlangabazane nezidingakalo sikaNkulunkulu, futhi balungele, futhi kukhona ingelosi lapho kulobu busuku ukubakhulula kuyo yonke inhlupheko yabo na? Ngazi kanjani na uNkulunkulu kungahle ukuba uyalele ukukhululwa kwabo kulobu busuku, noma ngabe ngiyabakhulekela abagulayo noma khabo bazokuthola ngoba uNkulunkulu ukudingile. Qinisekani ngoNkulunkulu bese ke niyabambelela ngqi, hlangabezanani nezidingakalo zakhe. UNkulunkulu uyakwazi ukwenza izinto elungile, uyazi ukuthi yenziwa kanjani ngendlela eyiyo. Manje kuyinto exakile kakhulu ukuthi uNkulunkulu ubeyothumela umprofethi wakhe endlini yosifazane ngumfelokazi, indawo enjepho. Kodwa kufanele ukuthi wayengosifazane omnene ngempela, kumbe wayengeke yalokothe athumele umprofethi wakhe lapho. Oh, uma umuntu wayefanelekile, kwakuyafanele kube ngumuntu ofanelekile ukungenisa indoda efanano Eliya. Ngiyakhumbula kwakunguZakhariya endlini yakhe ukuthi wayekade ethembekile futhi eqotho elindele uNkulunkulu ukuba abanike umntwana. Futhi ingelosi uGabriyeli ifika endlini, kwakuyintombi uMariya eyayiphile ngokuhlanzeka nobumsulwa, futhi elindele isithembiso sikaNkulunkulu ukuthi wathumele ingelosi kuye. ukhuluma ngokugijima uzungeze izwe futhi uqomisane nezwe bese ke ulindele ukubona izingelosi futhi ube nezimangaliso zenziwe kuphumile ohlelweni lukaNkulunkulu ufanele uphile kahle hlanza indlu hlanza imikhuba yakho hlanza izinto zezwe susa amakhadi akho nenhlangano yakho yezwe zilungiselele futhi khona ke ingelosi kaNkulunkulu ingakhuluma futhi ithi ungesabi yimina khona ke izinto ziyenzeka Kodwa yena owesifazane omncane wayephansi ekhuleka engazi ukuthi owehla intabeni kuza umprofeti wayebenombono ukuthi aye kuphi uNkulunkulu akabaholi abantu bakhe ngoba umpumputhe iyabatshela ukuthi bayapi wayebuka emzini oh wakwesabeka abantu babebulawa indlala futhi bekhalela amanzi futhi abantu abalambile kungukubonisa ukungaziphathi kahle kungukubonisa isono futhi lezi sizwe sisengxakini kukho awukwazi izilinganiso ngisho umthetho wemvelo angeke kuvumele kube njalo uma sichitha imali ngokuphila ngokulwa nengxenye yezwe ibulawa indlala bonke bayizidala ezingabantu uKristu azifelayo ingaleso sizathu amasimu ezimishini isenhliziyweni yami Nina befundisi abamangalisayo lapha ePhoenix nenxa zonke ngaleyo United States nezindawo amabandla kuwo wonke amakhona amadoda amakhulu kaNkulunkulu izinkonzo zokuphulukisa amadoda amakhulu njengo-Oral Roberts namanye amadoda amakhulu eShumayela futhi nampo abantu ngaleyo abafayo ngezinkulunkwane nsuku zonke abangakaze bezwe ngegama likaJesu abampofu abancane abangcolile abamnyama abalambile ezansi ngaphesheya e-Afrika nangaleya e-India abafu abancane belele esitaladini befa bengazi ngisho ukuthi uNkulunkulu kusho ukuthini futhi khona-ke siyaphikisana mayelana nemihlukano yethu emincane yenkolelo yezenkolo oh akunjalo impela nje ngicabangi bangani uma kusenhliziyweni yakho kubona lokho Manje qaphelani lono wesifazane omncane mpofu emva kokuba esebuke phandle ngefasitela futhi wabona ukuthi kwase kuzokusa wayazi kancane ukuthi yini eyayimlindile wayicabanga ukuthi kwakungukufa kwakhe nomfanyana wakhe ngakho ke ngenkathi esalele ake simbheke imizuzu embalwa uyahamba emuva kokuba ekhuleka futhi uphulula izinwele zakhe ezincane ezisuka emehlweni akhe wayesethi mfo omncane othandekayo ubukeka ufana kakhulu nowakho igugu ubabayi owayengcwele wayemethemba kanjani uNkulunkulu wayinikela kanjani impilo yakhe ngenxa ka-Israyeli phandle enkundleni yempi futhi ubukeka ufana kakhulu naye futhi sithandwa angazi ukuthi kungani abamsulwa behlupheka nabanecala kodwa bayakwenza lesi sizwe amaKristu kuzohlupheka ngenxa yokungalungi kwezombusazwe kwenza sonke isizwe sihlupheke manje sengiyambona ngena futhi uthi ngizilungisa iqebelengwane elincane manje nginokwenele nje kweqebelengwane elilodwa lele sinkwa esisele futhi lapho sikudla khona-ke sizokufa Ngakho ke ungele kumbini futhi ukha impuphu embizeni yempuphu sengiyambona nje eyithintitha nje ngaleso esincane isandla esingamathambo lapho eshayisa umphongolwane omncane eyayikuwo eyithintitha konke okuncinyana kwemvuthuluka futhi ugcineni wathola nje okwenele ukwenza iqebulengwane elilodwa uya ngaleyo ophisweni lwamafutha futhi uyaluphakamisa futhi ukhama konke okuncinyana kwamafutha kulo cishe okungagcwala isipunu manje impuphu zonke lezo zinto zinencazelo impuphu yayimela uKristu uKristu wayengumnikelo wempuphu ngenkathi begaya impuphu benzela umnikelo wokuzuliswa kaKristu okwakunguKristu emnikelweni wokuzuliswa ethestamenteni elidala babeyigaya nohlobo oluthile lohlamvu olunamathelayo ukuthi yonke inkeshezana encane yempuphu ifanele ihleshulwe ngokufanayo nje ngoba uJesu Kristu unguyizwe lomuhle naphakade Yakubula lapho ezinye zezikole phezulu lapho zazingawazi umehluko phakathi kwezintangazana nophizi futhi zaphosa izintangazane zasendle nokusasijingi kukaphizi ukuba zipheke futhi zamemeza kukhona ukufa ebhodweni.
U-Eliya
wathola inkeshezane impuphu wayiphosa embizeni futhi wathi idlanini. Yenzani impuphu nayo impuphu ebhodweni yakushintsha kusuka ekufeni kuye kuphileni kusukela emthonjeni onikeza ukufa kuye emthonjeni onikeza ukuphila. Lokho yinto efanayo okuyiyo kulobu busuku. Uma kukhona ukufa emthanjeni wakho, uKristu ephose emthanjeni wakho, kuya kuletha usuka ekufeni uye kuphileni. UKristu wenza umehluko. Ungena enhliziyweni yomuntu, unikeza ukuthula okudlula ukuqonda, kanti futhi unikeza ukuphila kuphakade. Lawo okholwa yindodana nokuphila kuphakade, futhi akasoze yabhubha.
She got the meal which represented
Christ. Manje wathola impuphu eyayimelela uKristu futhi uKristu yizwi ukuqaleni wayekhona ulizwi ulizwi wayekuNkulunkulu ulizwi wayenguNkulunkulu futhi ulizwi wenziwe inyama wakha phakathi kwethu uKristu umnikelo wempuphu. Kodwa ke wahamba wathela amafutha futhi amafutha amelele umoya ngakho ke wafaka izwi nomoya ndawonye futhi uqala ukukuxubanisa. Wo kukhona kufanele kwenzeke uma lokho kwenzeka. Makube njalo kulobu busuku ukuthi izwi engilishumayelayo liwele enhliziyweni yakho. Kodwa ke umoya ongcwele mawungene phakathi lapho futhi uxubanise lokho. Bukani ukuthi kwenzekani lapho ufaka izwi nomoya ndawonye. UJesu wathi kwasifazane emthonjeni, sifazane ngiyakutshela isikhathi siyeza futhi manje yiso labo uNkulunkulu udinga ukukhonzwa ngomoya nangeqiniso futhi uyiqiniso. Impuphu bukani ukuthi wenzeni waxubanisa izwi nomoya ndawonye. Abantu abaningi banomoya ngaphandle kwezwi, abanye banezwi ngaphandle komoya. Kodwa wena thatha kufake kokubili ndawonye ngokuyikho endaweni yakho. Kukhona iqabelangane emgwaqeni, kukhona kuthize okwenziwayo. Umfelokazi omncane ompofu wayengazi ukuthi wayenzani, kodwa uNkulunkulu wathi ku-Eliya, ngimyalile. Futhi u-Eliya wayesendleleni yakhe ngale ezimbokotshaneni ehlela ukuzobona umbono wakhe ugcwalisekile ndawondawo. Futhi nangu mile lapho izinyembezi azesula ngomkhono wakhe mdala omanikiniki futhi ethi, oh Jehova Nkulunkulu, ukukholwa kwami kukaze kwehluleke futhi akusoze kwehluleka ngandlela thize noma enye. Angazi ukuthi konke lokhu kuyini, kodwa siyafundiswa ukuthi zonke izinto zisebenzelana zibe ngokuhle. Wayexova lempuphu encane wathola iqebele ngwana elincane lonke lilungiswe kahle futhi labunjwa. Wathi manje sekuyisikhathi sokuthi mina ngiphume futhi ngithole izinkuni. Futhi ubuyele muva futhi uvule umnyango futhi athi, wo Nkosi, leso sisu esilambile sincane bandla silele lapho futhi angikaze ngidle amaviki amabili noma amathathu, ngimnike uphisi wami waqabule ngwane. Lo ngumama uthando lukamama ngengane yakhe, akukho kufane nalo uthando lukaNkulunkulu kuphela. Umama angalukhohlwa usana lwakhe oluncelayo, kodwa angisoze nganikhohlwa. Kama enu aqoshwe ezintendeni zezandla zami, angakukhohlwa kanjani na? Ngisoze nganiyeka noma ngisoze nganishiya, ngiyoba nani njalo kuze kube sekupheleni kwezwe. Nawo ngebuka ingane yakhe mhlawumbe wabuya ngokushesha futhi wanga isiphongo sayo esincane, noma uma equleka futhi afe ngaphandle uyaphuma. Sekuqala nje ukuthi ilanga liqala ukuphuma phezu kwamaquma aseJudiya futhi ubuka ilanga liqala ukuthi ilungu ezansi lezi teletini, uzwa ukuthuka nokuqhubeka futhi uphumela ejikeni futhi kabelani wacosha izinkuni ezimbili. Hayi umthwalo wengalo, izinkuni ezimbili, uyini na isiphambano? manje noma bani uyazi noma yimuphi kubangani bami abangamandiya lapha uyazi noma yimuphi umzingeli indlela eyiyo yokwenza umlilo uhlale isikhathi eside ngokuthi phambanise izinkuni ezimbili izingodo ezimbili zibase maphakathi nendawo ngo bese ke ulokhu uqhubeke uziphusha ngasekugcineni uzohlala ubusuku bonke isikhathi esiningi ngilalile hlane nezinkuni ezimbili zingenkulu kunalokho futhi zigcina kufudumela ubusuku bonke kwanele nje ukugcina ukufudumala kulokhu kuqhubeka ngo maphakathi nendawo manje uzokwenza njani na wokhela lezi zinkuni ezimbili futhi izikanye nomoya kulethe umhlatshelo walo uqobo eziphambanweni olungele ukusebenza olungele ukuphila ukubeka yizwi kanye nomoya lokho ukukhola kwakhe ezwini likaNkulunkulu nomoya ongcwele eziholela yena uqobo ukunikela noma yini engeziphambanweni futhi lapho esefake ukhuni ungaphansi kwenkalo yakhe ezimbili futhi waqala wabuya futhi kwakunephimbo elavele esangweni yenekazi ngaphambi nje kwalokho mdala mhlawumbe onempandla nobumpunga bulenga phezulu kwamatevu akhe nezinwele zakhe ezilengela phansi induku encane esalethakhe isikhumba semfu esidala noma ukuthize kusongelwe kuye ehla ngomgwaqo uthi Nkosi luthando olumhlophe oluncane oluthize uzoba nowesifazane osemncane obukeke ethandeka kufanele ukuthi wayencane umfana wayesemncane ngaphandle ecekeni wena ngitshelile ukuthi bekunomfelokazi obezongondle manje ukuphi na ngizoqhubeka nokuhamba umoya umhola ngale ndlela khona-ke uyamjikisa wo kuyamakalisa kakhulu njengoba amadodana kankulunkulu aholwa ngumoya kankulunkulu akulentaba ukuthi kuzwakala kuwubula kanjani bayaholwa wesifazane uyahamba wesilisa wehla ngomgwaqo owodwa futhi uyenyuka ngomunye phansi ngomgwaqo owodwa futhi uyenyuka ngomunye emva kwesikhashana nomoya wathi bheka ngakwesokudla sakho futhi yaqalaza kanjalo njengoba yenza lapha emsamo ubusuku lobusuku wo uNkulunkulu senguye bheka ngakwesokudla sakho ngakwesokunxele sakho kunomuntu okhulekayo okudingayo futhi wabheka ngakwesokudla sakhe uthi nanto uthango oluncane olumhlophe uyikho konke ngeke nje ngisuke lapha ngoba naso isihlahla esidala simi lapho futhi nanto yonke into ngendlela nje engiyibone embonweni umnyango uyavuleka futhi wesifazane ozacile omncane uyaphuma manje akhumbulani uzocosha nje izinkuni ezimbili wayengena kucosha ezintathu kuthatha ezimbili ukwenza isiphambano wacosha izinkuni ezimbili futhi wazibeka engalweni yakhe wayeseqala ebuyele emuva ecabanga ngizoba neqebelengwane elincane selenziwe lapho umfanyana evuka futhi khona-ke ngizomphakela lona angizukudla lutho mina futhi ngizobeka umfanyana wami ezingalweni zami futhi lapho sizohlala bese siyafa futhi waqala kuya endlini weza iphimbo elingaziwa ngasesangweni lathi sifazane ungangikhela ingcosana yamanzi ngesitsha na futhi waphenduka futhi wacabanga nakho kumi indoda endala nomusa esangweni wambhekisisa ngempela futhi mhlawumbe wesula izingembezi emehlweni yakhe wakusesekuseni impela nokho niyazi uNkulunkulu wenza izinto ngokuxakile kakhulu wayezimisele ukunikela amanzi ayeyinto eyindlala lalingazange line eminyaka emithathu nezinyanga eziyizithupha ungangikhele mhlawumbe uNkulunkulu wamtshela ukuba asho lo abone ukuthi wayezokwenze njani evivinye umnyakazo wakhe ungangikhela ingcosana nje yamanzi ngesitsha na futhi wambuka uzwakala ehlukile kukhona ukuthize ngendoda endala ukuthi ngiyayizwela noma yiliphi ikholo kuNkulunkulu liyokwabelana emkhawulweni impela nelinye yebo yileyo nto kuphela ngabantu bephentekostali bayokwenza noma yini ukusiza omunye ngenxa yembangela kunjalo iqiniso Le yinto enkulu enye yezinto ezinkulu ngabo bangabaphi abakhulu kunabo bonke ezweni ngoba bayazi ukuthi lezi zimpahla zasemhlabeni zibalelwe ezweni babeka amagugu abo phezulu ezulwini ngoba bakhuphukela phezulu lapho ngolunye lwalezi zinsuku futhi ngakho ke lona wesifazane wathi ngizomane ngabelane ngamanzi ami sizofa ngakho ke ngizonikela ngamanzi ami okuphuza futhi wanikeze umnumzane ohloniphekile omdala nomusa emi lapho ngoba ubukeka omile futhi ekhathele wathi ngizowaletha futhi waqala kuhamba aqhubeke futhi waphinde wezwe iphimbo lithi futhi ngesike isandla sakho ungangilethele ucezwana lesinkwa na ohe manje yini na ithemba lakhe lokugcina ngempilo yomntwana wakhe ithemba lokugcina ababenalo futhi isinkwa sasiyobe sesingasekho amafutha engasekho yonke into yayisiyobe ingasekho manje kodwa wabheka emuva futhi wazibuza wathi nginenkeshezana nje encane empuphu embizeni nginamafutha enele nje engiwaswakamisile futhi sengivele ngikulungisile noma sengik uxovile nginezwi kanye nomoya kuxutshaniswe ndewonye phakathi lapho nginesiphambano lapha ukukubeka phezu kwaso ukukwenza iqebelengwane ukunikeza ukuphila futhi kulapho umoya kanye nezwi kuhlangana ndewonye esiphambanweni kukwenzela ulofu ukuphile kunjalo futhi nginakho kuhlanganisiwe futhi ngiyengena manje ukukubhaka futhi nginikeze umfana wami omncane ofayo phakathi lapho okhale ubusuku bonke funa ukuthile azokudla ngizofanele ngimnike ngizonikela ngokwami futhi ngizomnika khona futhi ke ngizomqukula ngezingelo zami futhi sobabili sizolindela ukufa wathi kodwa ngenzele elincanyana kuqala akumangalisi yini lokho ukuthi indoda ibiyocela isifazane ongumfelokazi ofayo kwenkeshezana yokugcina impuphu ayenayo endlini nomntwana ofayo na uNkulunkulu wenza izinto ezingajwayelekile kakhulu wathi ngenzele elincanyana kuqala wafundisisa uyazi iBhayibheli liyasho ukuthi thina siye sangenisa izihambi siye sangenisa izihambi zaziyizingelosi singazi ukuthi senzani awu wathi ngizokwenza futhi lapho ephenduka wathi ngokuba ohe kwakulapho ke induduze enkulu kunakho konke noma yilipi ikhola elake layilalela ngokuba isho kanje inkosi lelo yizwi eyaye lilindile isho kanje inkosi imbiza ayiyi kuphela nophiso lome kuze kube usuku uNkulunkulu athumela ngale imvula emhlabeni sithelani lapho na funani kuqala umbuso kaNkulunkulu nokulunga kwakhe zonke ezinye izinto ziyokwenezelwa ngazi kanjani futhi Branham na ngazi kanjani na into kuphela engiyaziyo beka uNkulunkulu kuqala bese uyaqhubeka umhlatshelo hlanganisa amafutha hlanganisa izwi kanye nomoya ndawonye zibeke wena phezu kwesiphambana futhi uthi ngilapha nkosi beka uNkulunkulu kuqala kuyo yonke into ngokuba isho kanje inkosi uphiso aliyukoma nembiza ayiyi kuphela kuze kube usuku inkosi uNkulunkulu eyothumela ngalo imvula phezu komhlaba wayazi khona ke lowo kwakungumprofeti kaNkulunkulu ekhuluma naye Oh kufanele ukuthi inhliziyo yakhe yagxuma kanjani wagijima wangena wenza lelo qebelengwane elincane futhi walilethe kuye namanzi izandla ezikhakhazelayo phezu kwalezo zihlathi ezindala eziphoqokile wayazi ukuthi uNkulunkulu wayefikile ukutakula phezu kocezu lwesinkwa Oh thatha nje leso sithembiso esisodwa esincane sikaNkulunkulu bese ulungisa yonke into futhi uyisuse endleleni Buka ukuthi kwenzekani thola leyo nhliziyo uqheliswe ukungakholwa kusuko kuyo thatha nje leyo nkolelo encane nayo futhi uyibeke esiphambanweni bese uthi ilokhu kuphela nginakho inkosi kuthathe buka ukuphenduka isho kanje inkosi wo usenguye namhlanje njengoba wayelokho enjalo yilokho ayekulindile Mhlawumbe kubukeka kumnyama kabi manje kodwa niyazi ngezinye izikhathi siyafundizwa futhi ngashumayela ngakho ngobunye ubusuku kuhlala kumnyama kunakho konke ngaphambi kokusa kungehora elimnyama kunawo onke lobusuku lapho inkanyezi yokusa ikhanya khona ibonisa ukuza kwelanga Ichalimali benezithombe bazibize ngesithombe sefu kuyikuncintisana nalesi sithombe sikhulu sokubethelwa eForest Lawn eLos Angeles isithombe esikhulu sibanzi njengoba lesi sakhiwo sivundlile badingeka bakhe isakhiwo sizungeze isithombe abaningi benu nisibonile Kodwa lokho eJalimane kubizwa ngengelosi noma usuku lwefu ngikholwa ukuthi kubizwa kanjalo futhi lapho usuka uqhela kuphisi waso futhi usibuke wo sibukeka sisibi kakhulu sibukeka njengamafu athukuthele xubane elinye nelinye kanjalo lapho ukukhanya kubonisa kuso futhi kubukeka sengathi amafu ayahamba ngendlela esithombe esenziwe ngayo kubonisa ukukhanya kusenza sibukeke njengefu isiphepho esithukuthele siza kudabula yonke into bese kuthi ke utshelwa ngumholi hamba usondele futhi ulokhu nje usibuka futhi lapho usondela ngempela kuso akusiwa mafu ngamaphiko ezingelosi eshayisana ethokoza kuyisibusiso ekuzifihleni mhlawumbe kugula kwakho kulobu busuku mhlawumbe umhlatshelo wakho ukuba uphumele lapha bekuyisibusiso nje ekuzifihleni izingelosi zikaNkulunkulu zilapha zikhona uhlanganisa amaphiko azo ndawonye futhi zithokoze ngoba kulotshiwe embhalweni ukuthi izingelosi zasezulwini ziyathokoza lapho isoni esisode ziphenduka cabanga ngalokho ngokuba isho kanje inkosi uJesu Kristu nguyena ezulu lamuhle naphakade umusa wakhe awusoze waphelelwa amandla futhi uyathanda ukukunika noma yini inhliziyo yakho eyifisayo manje asikhuleke isikhashana
While we have our heads
Sisakhothamisa amakhanda ethu ngomkhuleko futhi ngiyethemba ukuthi lihlala esimweni sokuba semkhulekweni
Is there someone here now with your
Ngabukhona lapha manje amehlo enu evaliwe namakhanda enu ekhotheme ngasothulini enathatha kulo futhi uma uJesu elibala nibuyela othulini futhi awusindisiwe ungasiphakamisa nje isandla sakho kakhulu kangako bese uthi mfothi Branham impilo yami ibe usizi futhi angisindisiwe ngikhumbule emikhulekweni yakho kulobu busuku mfowethu ngizophakamisa isandla sami ngabe lowo muntu lapha umfana intombazane indoda noma isifazane ongasindisiwe na ngeke ngisaqhubeka nokunibuza phakamisa nje isandla sakho manje ukuze ngizokukhulekela ngakwesokudla sami nkulunkulu akubusise nawe kwenye indawo emuva le ngemuva ndawo lapha phakathi kwezikhala zezihlalo vele nje uphakamise isandla sakho akekho obukayo makuthi mina nje nomoya ongcwele senze lokhu kubuka manje nkulunkulu akubusise lokhu kuhle umunye phakathi kwezikhala zezihlalo phakamisa isandla sakho uthi mfowethu Branham ngisuye umkristu ngimkhathazile umoya ongcwele useqhele kakhulu kimi uze akasazi khathazi ngisho ngami inhlobo kodwa ngempela ngiyazi ukuthi nginephutha ngiyazi angikaze ngizalwe kabusha ngomoya ongcwele ngiyazi ukuthi angifanele anginakho angizivumanga zonke izinto zami angihlangabezananga nazo zonke izidingakalo zikaNkulunkulu Mhlawumbe uyagula akusoze kwakusiza ngalutho uze uhlangabezane nezidingakalo zikaNkulunkulu mfowethu Branham ngibuvumile ubuKristu isikhathi eside kodwa ngempela bengihlala ngikungabaza ukuphilisa ngokukaNkulunkulu ngithe nje ukuba nokuzibuza uma lo moya ongcwele ubuqinisile yini dade wethu othandekayo noma mfowethu othandekayo awusoze wathola lutho oluvela kuNkulunkulu kanjalo qhabo uzofanele uhlanga bezane naso sonke sidingakalo bese ke uyaqiniseka ukuthi ulungisene noNkulunkulu bese ke uthatha isithembiso sakhe futhi ubambelele kuso Ngabe sokunele sami ngabe ukhona noma ngubani ngale yaphakathi lapho na abanye benu bantu abasha emuva lapho kakhulu nje uma ungesuye umKristu phakamisa isandla sakho futhi uthi ngikhumbule futhi Branham uNkulunkulu obusise ngiyazibona izandla zenu emuva le phakathi emuva ngemuva ngiyakubona nenekazi emuva lapha ya ngale yale ngalapha yebo intombazanyana ya ya inkosi inibusise nonke ngapho lokho kuhle manje nginethembisile phandle lapha yilokho kuphela engizonicela khona phakamisani nje izandla zenu manje sizokhuleka futhi ngaphambi kokuba senze lokho manje emuva kokuba sesibe nezoni iziphakamise izandla zazo ezinye ezingamashumi amabili noma amashumi amathathu bangako gulayo ungasiphakamisa isandla sakho bese uthi ngikhumbule umfoti Branham emikhulekweni yakho ukuthi uNkulunkulu uzoba nomusa kimi futhi angiphulukise ngiyacabanga kukhona abangamakhulu amabili noma ngaphezulu abo kulungile asikhuleke Baba wethu wasezulwini kungumusa kakhulu kuza kuwe nalezi zicelo futhi kimi ngingumdali wakho futhi baphakamise isandla sabo bona ke lokho kukhombisa ukuthi umoya mkhulu kunesayenze baba wena wathi akekho ngeza kimi uma ubaba wami engamdonsi kuqala futhi bonke abeza kimi ngiyakubanika ukuphila okunguna phakade manje bangabakho nkosi banikeze ukuphila khona manje lapho behleli khona ezihlaleni zabo sengathi bangaba nokuphila kuphakade ongathi ungabaphakamisela phezulu ngosuku lomgcina ubethule kubaba uNkulunkulu wasezulwini njengamagugu emqheleni webandla siphe khona baba ngikhulekela laba abagulayo nabahluphekile izandla zabo eziningi ziphakamile kulobu busuku ngenxa yokuthi babonile ukuthi owesifazane owayedinga uNkulunkulu ngempela ubone lawo mahora abucayi eza Akukho ukungabaza kunabaningi abahlezi lapha kuleyo ndlela efanayo abafanele bafe kodwa uNkulunkulu usevele uyale abaprofeti bakhe futhi yonke into elungile kuzosebenza nje kahle uma beqinisekile ukuthi yonke into ilungile khona ke baqinisekile ngoNkulunkulu baqinisekile ukuthi uyasigcina isithembiso sakhe khona ke baba siyakhuleka ukuthi uzobhekana nabo kulobu busuku njengabakho abathandekayo abantu abagulayo futhi uzophilisa izinhlupho zabo futhi ubanike amandla nomusa nokukholwa kwenze baba busisa bonke abefundisi abalapha kulobu busuku abaprofeti bakho abayigugu siyakhuleka ukuthi uzobagcoba nkosi futhi kwangathi bangaba yilabo abazobusisa amakhaya alaba bantu ukuthi bazoba khona isinkwa sokuphila emakhaya abo uma nje besaphila kwangathi uphiso lwabo lungomi noma izimbiza zingabine lutho kwangathi ungaba khona isinkwa sokumoya kulo lonke ibandla kulo lonke lelizwe inkosi esizokondla abalambile abadingayo siphe khona inkosi sithanda wena futhi siyazi ukuthi wasithanda kuqala ngoba lapho siseyizoni uKristu wasifela ongenacala ngenxa yabanecala ukuba abe yinhlawulo yezono zethu ukusibuyisela sibuyele kuNkulunkulu ngenkathi sasilahlekile futhi siphelile ngaphandle kuNkulunkulu noma indodana yakhe siphuma ensimini yaseyiteni sisuka eziphambukweni zobaba bethu ezasifaka enxushunxushwini yesono futhi uJesu wasithanda kakhulu ukuthi weza ngentando kaNkulunkulu futhi wasihlenga sabuyela kuNkulunkulu ngokunikela ngempilo yakhe uQobo eCalvary ngiyakubonga baba ngakho konke kulunga kwakho siphila emathunzini esikhathi sokuphela kungenzeka kungabibikho busuku bokusasa angazi Nkosi lokho kukuwe kodwa ngenkathi kusengenzeka ukuthi abanye bangangena kulobu busuku baba ngiyakhuleka ukuthi uzothumela umoya ongcwele wena wathi njengoba kwakunjalo emihleni yaseSodoma kuyakuba njalo kufikeni kwendodana yomuntu In the days of Sodom, imihleni yaseSodoma babe nezigaba ezintathu zabantu isoni ilungu lebandla elisivivi nokhethiwe obizelwe ngaphandle abaseSodoma nabakaLoti nabakaAbraham obizelwe ngaphandle kwezwe abasasethe uma bemukela abefundisi ababili nomlayezo omkhulu futhi iqembu lika Abraham lemukela isibonakaliso futhi isibonakaliso ngokungumuntu onothuli ezingutsheni zakhe owayazi uAbraham eyisihambi wayemazi umkakhe uSara ukuthi wayengubani igama lakhe futhi watshela u-Abraham nomhlane wakhe ofulathele ithende lapho uSara ayekhona uhlekeleni uSara na oh nkulunkulu wangathi ibandla lingavuka futhi libone njengoba uJesu athi njengoba kwenzeka emihleni yaseSodoma kuyakuba njalo kufikeni kwendodana yomuntu lo nkulunkulu ofanayo uyobonakala enyameni yebandla lakhe futhi uyokhombisa isibonakaliso esifanayo siphe khona nkosi kulobu busuku futhi sikucela egameni likaJesu amen. Ngiyamthanda ngiyamthanda nje mkhonzeni nje kamnandi emoyeni ngoba wangithanda kuqala emva komlayezo anizizwa nje nonke sengathi nikolotshiwe na umoya ongcwele nje uhlanza inhliziyo yakho kukho konke ukungakholwa ukubeka emuva ngo emzileni noNkulunkulu futhi uma nje isikhathi sokumkhonza umlayezo usuphelile ngakho-ke asimkhonze nje futhi ngaleli culo njengoba sicula ngiyamthanda wonke umuntu buthule futhi kamnandi manje vala amehlo akho futhi ubuke nje ngamehlo akho komoya ngakuye ubone ukuthi menzeleni lo mfelokazi uyathandeka kuye njengalowo mfelokazi yena ulondoloze ukuphila kwakho futhi anemthandi na ngiyamthanda Serafim lakamelim nand kunawo onke olwi mini lwabantu ihu bolokuthokoza limnandi kunawo ngasake yaculwa o Jesu Jesu busisiwe ngenkathi esashaya indlela kuyogani maphansi uma ngizwa lelo culo lilethe into eyodwa kimi esikhathini esithile esidlule Fort Wayne Indiana ngokukho intombazane encane yaseDankadi hlezi idlala upiano yayingesile ePentecostal kodwa yayinezinwele ezinde ezinhle ezenziwe ngemuva futhi ngangizokhulekela abagulayo futhi okuqala emgqeni kwakungumfanyana wayekhubazekile udaba lovendle futhi ngamqukula umfana omncane ezingalweni zikadade futhi ngambamba umfana omncane futhi ngathi qiniso inyanga enkulu ilapha iyazazi izimfihlo zazo zonke izinhliziyo futhi ngathi niyakuqonda lokho na ezithamelini zabantu abayizinkulungwane ezimbalwa yebo bonke bakukholwa kodwa babe nohlobo lokuzibamba kwakuwubusuku bokuqala bomhlangano futhi babe umlayezo wawulukhuni kubo ukuba bawuqonde futhi ngathi niyakholwa ukuthi inkosi uJesu ingangitshela ukuthi ungubani lo mfana omncane nokuthi kubani igama lakhe na nizokholwa na ngabeleyo bekuzoba yingelosi efanayo eyahlangana no-Abrahama eyayazi ukuthi uSara bekungaba nguJesu ofanayo owazi uNathanayeli ngenkathi efika wayazi uPetru futhi wambiza ngegama watshela usifazane emthonjeni nazo zonke lezi zinto na ngabe lowo bekuyoba nguJesu ofanayo na bonke baphakamisa izandla zabo babecabanga ukuthi kuzoba njalo futhi umoya ongcwele uqala kwembula lokhu futhi lapho esekwenzile umfana omncane wagxuma waphuma ezingalweni zami wagijima wehla futhi wagxuma wasuka emsamo unina waquleka esihlalweni ehleli ngqo phambi komfana omncane futhi umfana omncane egijima ehle enyuka intombazane engumamishi noma yasedankade kwakuyiyo idlala upiano yaphenduka yaba mhlophe ngempela yagxumela phezulu maphakathi nomhlangano no nezinwele zayo zawela emhlane wayo yayigqoke ingubo emhlophe yayibukeka njengengelosi futhi iqala ukucula lokho ngezilimi ezingaziwa futhi lapho ikwenza upiano aluzange lugeje inothi ludlala inyanga enkulu manje eseduze uJesu nozelo ukhuluma ezinhliziyweni eziyethile ukuba zithokoze alikho elike igama kepha elika Jesu abantu bathutheleka phansi bazukeze e-altare futhi bekhala izinyembezi futhi bewela ezikhaleni zezihlalo futhi bememeza uNkulunkulu iba nomusa kimi wo umhlangano nje owawulapho leyo nyanga enkulu isekhona lapha ayikaze iyehluleke ayisoze iyehluleka manje bangaki phakathi lapha abakukholayo lokho ngesizotha ngayo yonke inhliziyo yenu futhi nilapha kulobu busuku ninokulindela kokuphulukiswa ngamandla kaNkulunkulu na uma kukhona noma ngubani esakhiweni engimaziyo ngaphandle kwalaba abakhona lapha laba bafana abahlezi lapha obathathu engakhuluma nabo ngelinye ilanga engxoxisanweni yakhansasi umfowethu uPetyler oyisigebengu esiphendukile umfowethu Williams ehlezi khona lapho futhi ngangengingakwenza nomfowethu Jean Gold uShomi wami ohlezi khona lapha futhi ngicabanga ukuthi yilabo bonke ngibabonayo esakhiweni engibaziyo ngalesi sikhathi kodwa ngalendlela ngiyabazi laba bantu abahlezi lapha manje ngike ngama neKurani esandleni esisodwa neBhayibheli kwesinye ngaphambi kwezinkulungwane eziyikhulu futhi ngathi okukodwa kufanele ukuthi kuqinisile futhi okunye kuyiphutha futhi inkolo yobuKristu yona kuphela phakathi kwazo zonke izinkolo neFull Gospel yilona qembu kuphela phakathi kwabo elingafakaza ukuthi uJesu uKristu usaphila wonke amanye anesayense yezekolo futhi azokutshela ngakho sinenjula mqondo nje engaka abakaMohammed bathi sinenjula mqondo nje engaka singamemeza kakhulu nje ngomprofeti wethu njengoba ningenza ngoJesu wenu kodwa umprofeti wethu akazange asithembise lutho uJesu wenu wanethembisa ukuthi uyovuka kwabafile futhi izinto azenzayo nani niyozenza futhi ngoba ubeyohlala kini manje wena uthi umprofethi wethu ufile lapha ya ethuneni futhi uNoJesu ovukile asimbone enza bazobeka banga ungadlala lapha nabanye balabo sosayense bezenkolo ngamagama athile sibheki noma ukuthize ukuthi nonke nididekile ngani uqobo kodwa lingalokothi nizame ukukuletha kwelamanqamu nabanye balabo bantu ungcono ube nakho okhuluma ngakho futhi kungcono wazi yinga leso sizathu kunzima ukuthola izithunywa zevangeli laphaya bayazi ukuthi bakhuluma ngani futhi kungcono wazi ngoba bazobiza isandla sakho kukho kodwa ngiyabonga kakhulu kulobu busuku ukwazi bangane ukuthi uJesu wethu naso sonke isithembiso asenzayo siqiniso uma bengingaphilisa noma kubani lapha bengingakwenza uma bengingeke ngikwenze bengiyoba ngumzenzisi kodwa angeke kodwa uNkulunkulu sinikeze isiphiwo ebandleni leso asethembisa ukuthi ngezinsuku zikaLuther sasiphila ngokulungisiswa, ngezinsuku zikaWesley sasiphila ngokungcweliswa, ibandla libangela incane ngesibalo, ngezinsuku zePentecost siphile ezansi sedlule empaphathizweni kamoya ongcwele nokubuyiselwa kweziphiwo, manje sibancane ngempela ngesibalo ukufika kwendodana kaNkulunkulu. Lapha babekholwa ngokukholwa, lapha bamemeza ngaphansi kokungcweliswa, lapha babekhuluma ngezilimi njengesiphiwo, kodwa manje isithunzi nokwangempela, futhi isivalo siyeza esivivaneni, futhi isikhathi sokuphela lapho uKristu nebandla lakhe lifana kakhulu kuze kuthi kuzobiza abafileyo abaphuma kwiMethodist, iLuthela nawo onke lawo emuva lapho, futhi kuzoba khona uvuko labo abalalayo kumlindo wokuqala, wesibili, wesithathu, wesine, wesihlanu, wesithupho nowesikhombisa bazovuka ngolunyelo lezi zinsuku kuhlakabeza uJesu ezibhakabhakeni. Ihora selifikile bangani, ukufika kwenkosi sekuseduze. Sibuka eJerusalema futhi siyabona ukuthi amaJuda aphuphuthekiswa ngenxa yethu. Umkhiwane usiyahluma wathi, futhi eminye imithi uBilly Graham ubangele imvuselelo phakathi kwabantu ngegama, uOral Roberts ubangele imvuselelo phakathi kwamaPentecostali, futhi manje uJesu indodana kaNkulunkulu usengene kulentsali kudonsela abantu etsheni lokuvala phezulu ukubuyisa indodana kaNkulunkulu ukuqedela into ngokufika kwenkosi uJesu. Wathi njengoba kwakunjalo emihleni yaseSodoma kuba njalo kufikeni kwendodana yomuntu. Ngiza kunifulathela hayi nje ukuthi ukuze nizobona, manje khumbulani ngesiye umuntu, umuntu ehleli lapho wayeyikhalsiyamu, ipotashi, ipetroliyamu, izakhimzimba eziyishumi nesithupha zomhlaba lapho uNkulunkulu ahamba khona wakhumanda wonye, futhi wangena kukho, futhi kwakuphila. Jesu Kristu wayeyinto efanayo, wayeyindodana kaNkulunkulu, wayenguNkulunkulu ebonakaliswe enyameni, kodwa inyama yakhe yayingumuntu, umoya wakhe wonguNkulunkulu. Kona ke wethembisa ezinsukwini zokugcina ukuthi uyofika ebandleni lakhe, useyisikhashana futhi izwe lingabe lisangibona, lokho nizongibona ngokuba ngiyakuba nani ngibe kini, imisebenzi engiyenzayo nani niyakuyenza, niyabo. Manje leyo nyanga inkulu ilapha. Wathi manje isibonakaliso saseSodoma neGomora, manje kuyini na? Bukani emaphepheni enu bungingili ukuhlanekezela kuyanda ngamaphesenti angamashumi amane ngaphezu kweminyaka eyishumi edlule. Ukuzamazama komhlaba ezindaweni ezahlukahlukene, zonke izinhlobo zezibonakaliso zokufika, ibandla liyabhidlika, isikhathi sokuphela silapha. Manje uNkulunkulu ukhombisa izibonakaliso zakhe futhi njengoba besikade sishumayela ngakho. Manje uma leli Bhayibheli liqiniso kungukuthi liyilo, ngikulungele ukufela leyo nhloso. IBhayibheli liqiniso, uJesu Kristu uyaphila, siyibandla lakhe eligcwaliswe ngomoya wakhe. Khona-ke ukuphila kwakhe kithina kuzoveza ukuphila okufanayo akuphila endodaneni kaNkulunkulu uma umoya ongcwele, umoya ongcwele kaNkulunkulu uhlala kithi. Ngenxa yenkazimulo kaNkulunkulu, nangenxa yebandla, nangenxa yokugula kwenu, wena ogulayo nohluphekile, thinta umphetho wengubo yakhe futhi ubone ukuthi ungambangela yini ukuthi akusho ngami njengenceku yakhe, akubize njengoba enza kwesifazane owathinta ingubo yakhe. Sengathi inkosi ingakupha, bekungakwenza ukholwe kakhulu futhi wemukele ukuphulukiswa kwakho na? Bangakokholwayo bangakwemukela ukuphulukiswa kwabo uma uNkulunkulu engakubize kanjalo, noma niyambona ibize na? Phakamisa isandla sakho, inkosi iyakupha. Gcina leyo nyanga inkulu idlala, uzokwenza na? Ngizwa ngiholeleke ukwenza lokho. Ngizophendukela kubangani bami lapha kulobu busuku futhi ukunibuka nje. Bazalwane, angizami kini, uNkulunkulu ngufakazi wami mfowethu David, njengoba nje ngempela ngikwenze kwacaca ngokwanele kubantu ukuthi akusimina, angihlangene ngalutho nakho, njenge uNkulunkulu udingeke asebenzise othile. Ungofuthi azikho izandla ezifanelekile, kodwa uNkulunkulu ubenza abafaneleke. Niyabo uyakhetha ngaphambi kokusekelwa kwezwe, inhloso yakhe ukuba yenziwe, futhi ifanele yenziwe, ifanele iqhutshwe. Ibandla lizoba lapho lingenabala noma umbimbi, umusa kaNkulunkulu uzokwenza lokho, lizofanele likwenze, kuzothatha umusa. njengoba akhuluma kuAbraham lapho uSara emngabaza awukhona lapho ke ngabe wabulala ngabe wambulala uSara khona lapho ngenxa yokungabaza ngoba leso yisono sibi kunazo zonke sikhona ukungakholwa nesono kuphela futhi wangabaza futhi wahlekela ngaphakathi kuye ngenkathi ingelosi imehlukanisele ethendeni ngabe kunjalo na kodwa kungani ekazange amthathe uSara na ngoba wayeyingxenye kaAbraham wayezofanele athathe loAbraham futhi futhi izingxenye kaJesu uma sisemzimbeni kaKristu ukungakholwa kwethu kuyaxolelwa uma sikwenza ngokungazi njengoba akwenza ngokuba wayesaba
You believe that something is appearing on the platform? Oh, I wish I could explain this.
Niyakholwa ukuthi into ethile iyabonakala emsamo na. Ngifisa sengathi bengingakuchaza lokhu. Ngifanele ngiphenduke ngibone isifazane nesikhumba esilumayo wena umthintile.
It'll leave you. Because it's all light around you.
Kuzokushiya ngoba konke kuyakhanya nxa zonke kuwe. Uma ukholwa konke kungenzeka. Manje kholwa. Ukuze nizobona ukuthi akusiyona injili yomqondo okufunda ingqondo yenu ngizonifulathela kuthiwani phezulu kulesi sigaba na lokhu kwakwekwenziwa kanye Angeles Temple dadewethu mfowethu David uyakhumbula manje nje ukuze nizobona ngikhuluma nani lokho kukhombisa ukuthi anginako ukuxhumana nabantu lapho impela wena wena uyaqo ngiyazi wena uyaqonda niyabo kodwa ngicela umusa kaNkulunkulu ukuba wenze okuthile ukuthi abantu bangazi
yes I see a young person
Yebo ngibona umuntu esemncane intombazanyana isuka kude nalapha ayisuka kulelizwe isuka ezweni elinemvula futhi elinenqwaba yezihlahla nobulwembu isuka eOregon inesifo sesithuthwane Ihleli lapha ya uyakholwa ukuthi uJesu Kristu uzokusindisa na uyamemukela khona na sikuma dade yale khaya futhi ngiyamkhuza uDevon Yakhona ngayonke inhliziyo yakho nangulungile esikhaleni sezihlalo esiphakathi lendawo lapha othile unokukholwa ungangabazi ngizokhuluma nawe mfowethu Shoals ukuze uzokwazi ukubona ukuthi ngikhuluma nawe ngivumela othile lapho awekho amakhadi omkhuleko ngakho ke nje kulula khona ke kungesikho ukuphakamisa othile kodwa ukuze bengabona Yebo kukhona isifazane omncanyana ngomzimba unomdlavuza kufanele aye esibhedlele namuhla uhlezi ngaphambili lapha wesifazane othi akabe mncanyana ngomzimba igama lakhe engunkosazana Peterson Niyabonga ulungile nenekazi yibani nokukholwa kuNkulunkulu kwangathi uNkulunkulu wasezulwini angabulala lo devil aze engabe esabona umuntu
Do you believe on the Son of God? You believe him with all your heart? Just have faith in him, that's all you have to do.
Uyakholela entetaneni kaNkulunkulu na? Uyamkholwa ngayo yonke inhliziyo yakho na? Yiba nokukholwa nje kuye, yilokho kuphela ofanele ukwenze. Kulungile, nonke nikulungele ukukholwa ngapha ngalendlela na? Angikhulume nalomfundisi lapha, uyakholwa ngayo yonke inhliziyo yakho na? Ngiyethemba umuntu othize ngaleya uyakholwa naye ehe ukuze uzokwazi ukuthi ngikhuluma nawe kodwa bona amandla kaNkulunkulu esibekela zonke izinto zokomqondo uhamba kungene emoyeni wezinga izinga lomoya
Yes behind me is a woman
Yebo emva kwami ngongo wesifazane futhi akazi ukuthi yini inkinga ngaye lowo wesifazane mpofu ube nokugodwa okubili okuthathu okune okuhlinzo okuhlanu bazi ukuthi kuyini odokotela bazi ukuthi kuyini uthunyelwe lapha eArizona ukuyophumula usukela uzwana igama lakhe ngunkosikazi Pearson Kulungile nkosikazi PSN ndawo emva kwami sukuma ngibheke uyangikhola ukuthi ngingumprofeti kaNkulunkulu na angikwazi uma kunjalo vayizelisa isandla sakho siyizihambi omunye komunye lokho okushiwo kuyiqiniso kunjalo na odokotela bazi ukuthi yini indaba ngawe imizwa yakho thula ngempela yiba nokukholwa futhi uzoya ekhaya uphile kahle yiba nokukholwa kuNkulunkulu uyakhole ukuthi indodana kaNkulunkulu yavuka futhi na.
What about somebody in this section? Y'all ready to believe back here?
Manje kuthiwani ngomunye umuntu ngakulesi sigaba na? Nonke nilungele ukukholwa emuva lapha na? Pat, uyajabula ukuthi ungumKristu na? Ngumangalisi yini ukuphuma empilweni obuyiphila futhi ube ngumKristu na?
Here's a lady. It's a woman, a man,
na ninikazi ngowesifazane owesilisa nomntwana ninikazi lixhumana noNkulunkulu lisemuva kwami futhi linohlobo oluthile lonkathazo yesisu futhi linobuthakathaka kamuva.
She's not from here either.
Alisuki lapha noma lisuka ezweni elithi alibe ukwadule kodwa lisuka eKansas umyeni walo ungumfundisi lona lihleli khona lapho angikwazi uma kunjalo ninikazi ivayizelisa izandla zakho kanjena kulungile mnumzane kulungile yale khaya khole inkosini uJesu Kristu futhi usinde. Uyakholelwa enkosini na? Nxa zonke sakuweni manje niyakholelwa enkosini na? Impela ilapha uJesu Kristu onguye izolo namuhla naphakade. UNkulunkulu ofanayo ongakhombisa uEliya lapho lowo wesifazane ongumfelokazi aye khona. UNkulunkulu ofanayo angangikhombisa lapho ukhona uhlezi ukhuleka ngoba ngumoya kaJesu Kristu onguye izolo namuhla naphakade. Niyakukhola na makuthi wonke umuntu phakathi lapha beke izandla zakhe kubunye nomunye ngenkathi ngisanikhulekela ngokwejelekile khona lapha futhi kholwane kuze nizokwazi ukuthi ninokuthile kukho ngamunye wenu ningamakholwa nisiwe na uma niyiwo thanini amen. Ebukhoneni bukaNkulunkulu ebufakazini obungenakuphosisa bokuvuka kukaJesu Kristu beka izandla zakhe kubunye nomunye futhi nikhulekelane. Babo wethu esezulwini ngikunika lezi zethameli ezilindile bangathi bonke laba bantu abaphendukile ezonweni zabo bangathola ibandla lasekhaya elihle bangathi labo Nkosi abagulayo bangaphulukiswa bangathi amandla kaSathane ngephulo phezulu kwezimpilo zabo khona manje njengoba ngikhuza uDevil futhi ngicela ukuthi amandla kaJesu Kristu azoza phezu kwalezi zethameli futhi athathe konke ukugula zonke izifo konke ukuhlupheka konke ukungabaza shayela kusuke kubo Nkosi futhi ubaphulukise egambeni likaJesu Kristu indodana kaNkulunkulu ungiyakucela.